Hoto sappo e tataɓum danyeki Yesu. Dole Yusufu e Mariama ndilla gongol berniwol bi'etengol Baitlama nde ɓe njotti nukkure nden wala hodorde gam maɓɓe. Calaje fuu kewi wala nukkure luttunde nde ɓe mbawata hodugo. Gam majum lataniɓe dole ɓe koɗa nder suudu dabbaji. E nukkure nden ɗon Mariama dañi ɓiɗɗo muɗum gorko bi'eteɗo Yesu. E jemmare nden mala'ikajo wangani woɓɓe wainaɓe duroɓe baali mu'en jemma haade to ɗum dañi Yesu. Sei o yecciɓe daygol ngol ɗum waɗi ngol Yesu to Baitlama. Diga ɗon sei mobgal mala'ika'en wangi e dow eɓe manta Allah. Yimɓe ɓen wato wainaɓe ɓen ndilli ngi'a kisnowo dañaɗo.